I myself wish you hey, I hear your color, I be a no. I myself wish you hey, I have again a fast love of my big canto. Hey, I've been to cover for the love of my piano. Hey, I have again a fast love of my big canto. Hey, I've been to cover for the love of my piano. I have a malume, a malume, a little color. I piano, I myself wish he could. Hey, oh, a little color. I piano, I myself wish he could. Hey, I've been to cover for the love of my piano. Hey, I've been to cover for the love of my piano. Hey, I have a gene fast love of my big canto. Hey, I bet you cover for the love of my piano. I have a man,
hey, I get around this thing. The papa, well, I shell his hand. I get around this thing. The papa, well, I shell his hand. I get around this thing. The papa, well, I shell his hand. I get around this thing. The papa, well, I shell his hand. I be saying, I am okay.
Attago. ngabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona bese sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona bese sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona.
Na bizu rapaki na yena bizu kabadini ushi namba bheke khanda liya spin lok drum yasho ngathi insuku zokugcina kanti umuntu wakho sikhuluma ngamashini ukudana ushaka mupayiza sokushini shuka mupayiza sokushini ukudana ushaka mupayiza sokushini bizu zapatina bizu rapaki na yena bizu kabadini ushi namba bheke khanda liya spin lok drum yasho ngathi insuku zokugcina kanti umuntu wakho sikhuluma ngamashini ukudana ushaka mupayiza sokushini
angithi sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona ngithi sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona sihlali kip usijabuli ngiphendula ufana kokuthi thina sizinj aphela thina siphili buphola mbane angeke umndeni wami ulambe ngikhona.
Rapaki na yena bizu kabadini ushi namba bheke khanda liya spin lok drum yasho ngathi insuku zokugcina kanti umuntu wakho sikhuluma ngamashini ukudana ushaka mupayiza sokushini shuka mupayiza sokushini ukudana ushaka mupayiza sokushini bizu zapatina bizu rapaki na yena bizu kabadini ushi namba bheke khanda liya spin lok drum yasho ngathi insuku zokugcina kanti umuntu wakho sikhuluma ngamashini ukudana ushaka mupayiza sokushini
sekeleke vele kuyafana fana bahlisitwa lata bayahamba hamba hayi bafana bahamba gifto sene seke saga 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 ale amale ashayitekeleke vele kuyafana kuyafana bahlisitwa lata bayahamba bayahamba bafana bahawa gifto sene seke saga
Saga, Saga, Ey, I'm a runner, I'm going to go to the school. I'm a pandemic, I'm going to go to the school. I'm a UK. I still land on my euro. Ey, I'm a runner, I'm going to go to the school. I'm a pandemic, school.
Saga,
I'm 14 hours from a teen era, but London. Phone is on, get into Jaka Capella, my balan. Hara Coco, there's one at Toto. Get to the suit, they did it by a giddy toe. Get to buy a giddy toke, a giddy toke, a giddy toke. I get to be safe, I get to, I get to. Era again. Nahar is giving me my best. 14 hours from a teen era, but London. Phone is on, get into Jaka Capella, my balan. Hara Coco, there's one at Toto. Get to the suit, they did it by a giddy toe. Get to buy a giddy toke, a giddy toke, a giddy toke. I get to be safe, I get to. Era again, Nahar is giving me my bed.
kumelela kodwa bonaka zange bakholwe abatshela ukuthi impilo izoba ngcono kodwa bonaka zange bakholwe ukusebenza kuyasiza nami impumelelo ibingibiza ukusebenza kuyasiza nami impumelelo ibingibiza asiphumeni solo impilo nathi ukuze shintshe isimo asiphumeni solo impilo nathi ukuze shintshe isimo asiphumeni solo impilo nathi ukuze shintshe isimo asiphumeni solo impilo nathi ukuze shintshe isimo
Sophanele impela ngcono ayayazayi zikalula abanye bayethola bafike athina soyilanda siphila sekunjalo phakamisa ukusophanele impela ngcono ayayazayi zikalula abanye bayethola bafike athina sefede badela msekunjalo phakamisa ukusophanele impela ngcono ayayazayi zikalula abanye bayethola bafike athina soyilanda siphila sekunjalo phakamisa ukusophanele impela ngcono ayayazayi zikalula abanye bayithola bafi athina soyilanda siphila 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 abanye bayithola bafi athina soyilanda siphila
Yeah. kodwa bebabukele isikhupu sabili sikhale kamere induna enjani ejwayelanga yeni athina famile asihluphi muntu tshana phele ingane ezilale zihlehlezile isitayile imali into ethanayo Asamjum, asagalaga zumba zamba.
Some for no come up with another Cassandra. America, I got a banana, she's expecting a little belly winter. I was a summer, I was a summer, I was a summer.
Willing, Madala, willing, Kabila, Kabuela, Kaden. There was a sum, baby was a lamb, was a lamb, was a lamb. You know, I got the vibe, was a lamb, it's got tough. Rarakale fat, ingela yami straight, brenna fast.
Funo kama putu nalangalu kasandra. Abaya kala baka fana yashis. Expecting a little pelli winter. I was a sum, I was a sum, I was a sum. Funo kama putu nalangalu kasandra. Abaya kala baka fana yashis. Expecting a little pelli winter. I was a sum, I was a sum, I was a sum.